Yeah, shit.
Conde boy.
Kipele kimegeuka kidondae. Usichanganye na ndele mwezako nitakondae. Mina penda unavyo sisi simka. Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka. Migu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku siya tulali. Nampa mambo adim adim dim. Sio kimoko chali. Mikono ipo kwa sim sim sim. Ongeza feni mama na sweti. Tuchuane kama kareti. Ngololo malewa shaku shaku. Siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want to kill my
Kimumu nya pipi utamwa kisiginoni. Nchikicha nchikichi na shovu njakichi. Leo nakesha kilindoni. Nitwange, nipepete, nisage, nichikichi. Nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda kuwi kuwi, kiwinda pori pori. Naringa dori dori, mawinga chori chori.
You want to kill Batman?
Kimambo, they call me Jeshi.
Unge, leo mjuku kala majuto. Siku zote sinane na kaga mbali na puto.